Say records, records.
Poppin' Nation. Ya nini tuzozane mwisho itweke furaha? Kungangana na mapenzi yako nishakata tamaa. Yanajirudia yale naona mnafanana. Ya nini nijipe tabu bure nitajidanganya? So kama bila we siwezi, I'm ready, I'm ready. I'm ready to be alone, I do it without you, yeah. So kama bila we siwezi, I'm ready, I'm ready. I'm ready to be alone. Pressure tasumbua moyo wangu mdogo. Usinipe pressure we. Pressure tasumbua bongo wangu mdogo. Basi bora ungesema sikuoni tena ma. Nikuwage mapema, wache salama.
Oh yeah.
So kama bila we siwezi, I'm ready, I'm ready. I'm ready to be alone, I do it without you, yeah. So kama bila we siwezi, I'm ready, I'm ready.